Sarankani unye lameriki jamana kuntiki danka Kamala Harris ka tamat li flana Gana jamana kan tabulo fambado ye Aka doko kuntelen tama farafina gunka Misi fe akarangata Tanzani ani Zambi jamana kan
Be with you here in Ghana And to the people of this incredible continent.
Arisie ayira kafoko abe sininye sigi ubolo sigi ne farafina kanyeta haklina baraketu kurawi. Akasa ranganin kofe, l'Ameriki jamana kuntiki dankan beda tra, jikan shishikulu dankan belebele mimbe kogidala. Ne atoko ko Chateau de Cap Coste laje. Chateau de Cap Coste ye yoro kenengene ninye lawale la farafin munu njagwa minena katano ye jonya sraufe l'Ameriki jamana kan etume labo damunfe ye. Misalila, utume farafin minene nunu Jagwea siri, jika nshishikunu panu nusanfe kasoro kujagwea lata l'Ameriki jamanaka. Ankara anka deme, anibado farafinaka haklina barakura sraula. Mi mena kesema wye kakabako sorou, ani tabulo kura wuyakubayalu ebla dunia sorou babulu sraufe Harris kafola. Ne sinsiliye aka farafinaka nyeta kenya bolo, anibolo chi jidla unka kafara sene ani baile malu fene usrauka. Siraka anga ira l'Ameriki jamanana, minte kafo ko anka anka ambara kenyoro undeme yi. Nga kadaka anka foko ani ambara kenyon kakan kalakenye kabara kenyon fe
by African innovation.